che kubali choku manazika kazi chaka na shiso so kan madre na bakyo mezi zilezo buto waka trela vle urenge ukikana kujidepa na machara na watakuchi che kubali choku manazika kazi chaka na shiso so kan madre na bakyo mezi zilezo buto waka trela vle urenge ukikana kujidepa na machara na watakuchi
achi baby basi wana njigul hapa kwenye biz na cheza na yo tempo lafu zungusha yo waist na venye umekam unafanya zina venye umekam unafanya zina doba ikidunga itatu bamba mbaya ebu zitoke usikate waya ukituche kitu komaji mbaya alafu 4-3 tumekam na ubaya wana niche kitu kisere nikitingiza kitopa nidichekang na zingine tukisonga mambo ni wile wile dele nimeshinda nikigoza nikona 4-3 na kademna eza
spoiler kubali choku manazika kazi chaka na shiso so kan madre na bakyo mezi zilezo buto waka trela vle urenge ukikana kujidepa na machara na watakuchi tuche kubali choku manazika kazi chaka na shiso so kan madre na bakyo mezi zilezo buto waka trela vle urenge ukikana kujidepa na machara na watakuchi
anakuza mabani anakuza mabani skizi ya ki au jinyuri ya naki hapa naona tu mabadi matenda kila mahali wala kuteko spocheza utalala
nani how are you say mbona mnaketi nataka kuona mkiben wajo muko na vibes na unplugged kikatel na yoko shoto kini bamba misi skili Dr. Ben nisha wambi mastiko tunapika na kiden steam 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 zipande juko kubambi wanahamia hizi pande ukisha cheki madrinks na manyanyo kila pande kawe ni mjanja utajorada ni so steam 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 zipande juko kubambi wanahamia hizi pande ukisha cheki madrinks na manyanyo kila pande kawe ni mjanja utajatuche
kubali joku manazika kazi chaka na shiso so kan madre na bakyo mezi zilezo buto waka trela vle urenge ukikana kujidepa na machara na watakuchi tuche kubali joku manazika kazi chaka na shiso so kan madre na bakyo mezi zilezo buto waka trela vle urenge ukikana kujidepa na machara na watakuchi